impilo yakho nomunye uningo kuningo kwenza inhliziyo igqume kaningi thanda musuthi awudlulenga kimi awubambi phone awuthilili.